up your hands and give him the glory that he deserves. Vamos, na manda honke, bueno fanelwe, yintloni pono tumolonke honke, tezo vivegua, yiliswi lakho. Ili ngena kobeke zwayo zulungela ku hlaba ngo akho isalo soko sinsimbe twenguwe ukuwena mthombo okeleza obungaphezi.
Singabantu bakolaye hlabeni nendalo yonke iyababazela.